Fata order, sinyu pombe nanywa soda. Lazima nvuke boda, na mtawi besha poda. Lazima nvuke boda, lazima nmita mama roda. Lazima nvuke boda, lazima nvuke boda.
Wanna fly, wanna rise, wanna move up. This a new voice, in the VA. Wanna fly, wanna rise, wanna move up. This a new voice, in the VA. Dogo is nime kami na bisha.
Money.